Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Moyo wangu Baba, unakuhitaji wewe. Moyo wahitaji kukaa ndani ya uwepo wako, ndio kihuya moyo wangu kuona uwepo wako. Oya we na kuita nakuhitaji, mfalme wa wafalme, I need you more, more, I need you more, more. Nakupa wewe Yesu, na maisha yangu yote, nakupa wewe.